Ushaika na giode mimi.
You guy jo, nimekuambia mara ngapi? Nilikuambia mtu wa Toyota kwa petrol station.
Asi wali kunyang'anya tu. Wali kunyang'anyaje
na nikunikanyagia. Si nilijua. Mimi nilijua kama ngono imefanyika.
Yeah.
Eh, Saturday Sunday.
Nti ngono still fresh.
Eh, ngono bado ilikuwa fresh na mbole yako na jamaa kanyagua di Saturday Sunday. Nasema nimekuwa nikimsakanya tuone movie. Unajua?
Kumejoja na
tengeneza movie.
Eh, before Netflix. Uko naona tu movie ya CD. Sisi naelewa tu ya CD.
Na demi yako anatumia CD area nyingine.
Juu ingepata tu kile nataka tu tukiwa kwa mata tu kile kilimata tu kufika raka tu kufuliana tu kurukiana tu patuli hata tu wache tu.
Ni the weekend update nikiwa Mwafrika.
Rapture scientist.
Ian Thiong'o the legend himself. Yeah,
ubu hapa special guest hapa VIP.
Eh, raia wewe unapenda kujichocha tu special. Special guest.
The mayor.
So joga kuna kama guest lakini yangu special eh.
Yeah.
Every time kikam kuna kitu kali na happen.
Uh-huh. Yeah.
Kama the same tunaona birthday ya Mwafu.
Yeah.
Ndio hiyo.
Eh, kwanza unajua
financial bill ndio hiyo.
Yeah. Wacha tumwongee juu ya euro, alafu tukirudi jo tulizera. Let's hope aje kwa the mayor. I don't remember you resigning. Is it you? Yeah, so wacha tumwind wa say that the euros here ishaanza. On Friday jo kuna vile niliona jo inaitwa nini jo Ujerumani kitandika dhogoto jo unajua dhogoto Scotland dhogoto ilichapua 5-1
eh
na ukitaka kuwatch all the 51 games unazipata on GoTV na kama wewe ni customer so unajua all una need to do ni either ku reconnect ama ku stay connected to GoTV na utapata the whole 51 games na ni kwa package inaitwa GoTV Plus kwenda juu GoTV Plus ina go for 999 shillings peke yake kila mwezi alafu pia kwa higher packages kama Max, Super na Super Plus zote unapata all the 51 games na lazima niulize hizi raya jo. Ah ukiwa kwa hiyo GoTV yako una support team gani jo? Wacha tuanze na the mayor.
Mimi hapo GoTV hapo na represent sana.
Eh.
Yeah. Na unajua sisi ni watu wa Forza Azuri. Catanasio system.
Hiyo ndio
yetu. Eh. Solid Italians.
Okay.
Eh, sio tu mmo defense. Tuna defend mpaka mwisho. Lakini tukiweka na bao moja tunachukua title. Sisi kama defending champions the Italians Forza Azuri tuko hapo. Euro tunaichukua. Goti hata GoTV wanajua ni players waonyeshio ball sahi. Wanajua hata World Cup, wanajua Euro final ni timu gani na gani.
Okay.
Wajua nani anabeba.
Okay.
Nani Italy. Forza Azuri. System ni the Catenaccio system.
Okay. Yes. Okay. Alafu wacha tuulize jo ira haya kutoka dogoto. Ian,
mimi niko na Leblanc.
Yeah.
The magnifique Leblanc.
Okay, kila mtu leo ameongea. Nikuongea lugha zisizojulikana.
Ah, Sevilla.
Wacha tuende mpaka Madhare jo.
You gave me niko na bonju. Samava, you guy.
Samava ni gani?
Samava ni un salamu, you guy.
Yes, Jay Skiad.
Yeah, ni Senegal.
Yes,
ni Senegal.
Kuna mbaka expectae. Yo.
Bole, abuma Bolivia. Bolivia iko South America.
Zizi.
Just can you
Bolivia ni bonjour.
Oh, ni ala.
Bonjour.
Samava.
Tuko Europe buda. Etuko Mbappe mtu wangu.
Yeah.
Ni soko France.
Ni ko France.
Ni bonjour ma bonjour.
Eh?
Comment ça va?
Si tu n'as jamais bonjour.
Comment ça va?
Ni bonjour.
Comment ça va?
Yo ni jour.
On jour.
Eh, okay pia mimi na choma jo. Alafu kama yeye ni mseka mimi msana pendaga quality kabisa. Jua ni zabaki umepata games zenyewe on HD. That's on the Ghost GoTV stream app. Lakini sasa mimi mwenyewe raia zinashindwa jo na support team gani? Naenda mpaka Uingereza wa koloni. Wa koloni wale ni colonize. You can mpaka niko na kitu inaitwa Stockholm syndrome. I'm still supporting the colonizer. Yeah, we better on support the colonizer. Na hope jo Saka atabaki ameinua hiyo kitu kwa sababu amekuwa kikosewa heshima tu. Mtu amekuwa kikosewa heshima. Every time wakichoma picha ende anayekuwa hapo.
Yeah.
So nataka jo Saka achukue hiyo kitu. Alafu Saka akichukua na jo atakam kwa ile Arsenal squad as a European champion. Naona itakuwa different jo. Yeah. So iko nene. Hivyo ndio mimi nafikiria.
Iko nini lakini mwafu yo timu yako bana. Every time England wafanye kitu poa wa draw.
Yeah.
Wa win.
Yeah.
Unaona picha Harry Kane akismile
hapo.
Harry Kane yani the world na the English media tunaijua. Mm. But waki lose. Eh. Mm. Saka.
Yeah, najua, eh. Najua. Eh, man.
Why mbona masaka punch ama?
Hiyo ndio kitu moja tu najua. But hivyo vile tu tumesema, lakini usisahau unzabaki menini historia ya robo ya racism, jo sitaki kuingilia kwa hiyo nini saizi. Mm. Si uchapo uchekeda Ujerumani vile walifanya ile. Mm. ile study.
Oh, ile study
ulicheki ile waliuliza, do we have enough white players in the German squad ama do we need more white players ilikuwa.
Yeah, yeah.
So utaichukuaje hiyo alafu England ika happen
hey, yeah. Mambo wazungu jo mambo ni ngumu. Mm. Brother.
Mm.
Hey, unajua walikuja wakatuchukua hapo wakatupeleka huko.
Mm.
Tena tukiperform huko tena wakaturudishe huko. Mm. Hawajielewi
si ndio?
Yeah.
Kwa sababu chekipia ile kijana Musiala.
Mm.
Musiala aliwaambia they took us away so far away na akafunga bao.
Yeah, ni Musiala.
So hawatupendi. Mm. But so represent.
But yeah. Musiala si mluya kutoka hapa Western.
Si hata mimi ndo nashindagwa tu.
Majazi zake zikoongwa roho mbaya.
Yeah, Musiala
imbo. You guys go mingi
jo. So kumbuka tulikuwa na keeper alikuwa Madhare na Arambe alikuwa mtu wa Musalia.
Eh, Musalia.
Yeah, Musiala.
Oh,
yeah.
Musiala. Yeah. Okay. So unasema afa kusema Mudavadi no relation, eh? Yeah, jo sawa vile tumekuambia Euros 24 Euros Ziko Go TV iko nene
iko nene.
Alafu of course lazima tubongeje vitu kadhaa zile zime happen, na one of the most powerful images zile zikam from the 254 ni sisi tukiona our deputy president akiwa kwa steps za Kenya Airways akipanda stairs.
Mm.
Akingangana na luggage yake.
Mm.
Alafu hii ilifanya juu tukaanza kufikiria na tukafikiria deep kabisa, because just in the same week kuna raia jo inaitwa vice president wa Malawi.
Mm.
Plane ili go missing.
Mm.
So mnafilaje hizi vitu vile ziko connected au ziko connected?
Mi naona kwa hiyo WhatsApp group washaponga.
Yeah.
Naona kwa WhatsApp group ya ma vice president AU.
Mm.
We've lost our own.
Mm. Yeah.
Mm. Chungeni.
Yeah, yeah.
Yeah, so majuzi nimeona keyboard.
Mm.
Kwa Marshall flight.
Yeah.
Mobadha.
Yeah.
Yeah, na mimi niliona ni uncalled for.
Mm.
And then nikafikiria maybe unajua sasa akiingia na raia za kawaida.
Mm.
Hiyo plane hizi kwa brought down.
I'm
a traveling honest man.
Yeah. Yeah.
Yeah. So yeah. I mean that's my take. Because it didn't make sense that your whole nani ati anajibebea luggage.
Mm.
Ako wapi unajua msi ako shaken yuki anazanga kufanya vitu.
Mm.
out of the ordinary.
Yeah, unakuwa paranoid.
No, unakuwa paranoid.
Mm.
Yeah. Sikuna. Mm. Msi nani ni kwa tenge likuwa nasema kuna raya a former veteran politician.
Mm.
Alikuwa naona faces.
Yeah. Robo lo iski story tu.
Yeah,
ati siku za mwisho jo kuna vile nani? Biwota alikuwa anaona huko jo.
Mm.
Alikuwa iko round jo anachikia huko iko hapo iko nene raya jike.
Yeah.
Alikuwa nika amefiatuka.
Mm.
Next start. Mm. atasare kuwa airborne jo.
Yeah.
Utamwona SGR jo. Mm. Kono.
Yeah.
Si kwa peke yake utamcheki tuko kabi mingine huko. Mm. Nyuma.
Yeah.
Number 10.
Because yeah. Mufil kama hiyo job ya vice president wanga very is it unthankful job? Yaani na kwa job nyingine, because kumbuka pia vile Ruto alikapitia.
Mm.
Chikijo kuna siku jo Ruto jo ameenda na mzigo jo amefika pale Wilson Airport.
Mm. Mm.
Akaambiwa jo buda kuna ndege, jo rudi. Mm. Home.
Yeah, yeah.
Yeah. Yeah. Worldwide hiyo kazi ya being second in command. Eh?
Mm.
Waga you are second in command but pia huko in command.
Mm, mm.
Alafu waga ni job kila mtu anakuangalia na macho mbaya.
Mm.
Cause yani ni una wewe kazi yako ni moja. Hata.
Mm.
Ile ya US unangoja gatu president aki.
Mm.
Akipass wewe uchukue.
Mm.
So kila mtu anao gatu hopes zako unaona gani huyu jamaa.
Yeah, yeah.
Pass.
Yeah.
Mimi ukwenda coast na KQ. I think it's something that is normal and kitu. Mm. Nafiku ya kawaida, but yali ili come out kwa media sana.
Mm.
Kutaka kuonyesha ule juzi alienda US na private jet. Mina use airline.
Yeah.
Yetu KQ.
Mm. Austerity measures.
Austerity measures.
Mm.
Mini humble guy, mini mtu wa kawaida.
Mm.
Na tumetu ndegi ya kawaida yetu.
Mm.
Nini na give back to the local economy na vitu kama hizo.
Mm.
Lakini kubebile sanduku. Alibeba tu sanduku ile kubustia testosterone.
Mm.
Uje lazima pia lift heavy weights.
Uonyesha sasa iko nene.
Iko nene. Mm. Ubebe ndo testosterone pia.
Mm.
Kwa bo system ikue poa. Ndo maana kabebe hiyo sanduku.
Mm.
Uje pia ukiwa kwa hizo viti kubwa kubwa. unzaka 5 years ujai beba chochote hata ya 2 kgs.
Mm.
Hati ile unga ugali unaweza make kwa office ujindo kubeba.
Mm.
So hiyo ilikuwa ni kuboost. Na una once alibeba hiyo sanduku akifikisha kwa ndege. So una come out more more broader, ame come out akiongea. The testosterone level imeenda juu. BGG anacheza saa kama yeye.
Yeah. Sasa sanduku kwani alikuwa amebeba nini? Naona ni kama ni
Ni ilikuwa change. empty.
Boxer mbili.
Ilikainua, I think PA wake hakuwa amemchanua. Kwa Mary Kiji unajua, tumetoa tu hapa Ngongro na tujaeka vitu ndani. Ni ya kutisha tu Ruto aone.
Unateseka.
Eh, ziko hapa bus station. Hapa nini afya?
Ziko?
Yeah, ziko hapa bus station.
Sasa ni lazima hizo
haraka.
Sasa kuna ya blue. Sasa kuna ya blue.
Si unasikia baka ile alikuwa amebaiwa, ilikuwa ya blue na ni ndogo.
Yeah.
Inakaezi tosha hata suti.
Mm.
So ilichukuliwa tu haraka. Mm. Ilichukuliwa tu teketeke, juu ilikuwa na zile mguu za kuvuruta, juu ile kilami style.
Mm.
Yeye alishika jo ni kama bag ya laptop akawa ameingia.
Lakini sio kuandaka ivuruta jo kwa steps hiyo. Lazima uinue.
You guy.
Kipanda kwa ndege lazima uinue.
You guy lazima uvuruta.
Ya takwa. Kwa stairs.
You guy unavuruta tu.
Okay. Ndio ukiamua. Ukiamua kuchoma cause mimi nilifikiria jo commercial flight. I don't know kama nili overthink. I think cause Ian maybe wewe ndio ulifanya nika overthink. Ilikuwa ile design indege ya ira nyingine imeanguka. Kuzira ape kuanza kukosana na president. Unajua ira ya Malawi.
Oh, aliko
sana. Alafu unajua hizi mandege zinaanguka jo. Hizi mandege kwanza za watu si wale wako juu kabisa. Cause sisi tuko na CDF ilidunda. After CDF I think ilikuwa masaids za Pakistan, kuna the president ali whatever
kwa Iran.
Ilikuwa Iran.
Iran
alafu after Iran
hizi chopa
sasa ya Malawi. Tujua sasa hizi mimi nitakuwa rada niko zile za unajua kwa ushawi watch kulikuwa na issue ilikuwa inakujaga kitambo kwa Discovery Channel na National Geographic kunitoa seconds from disasters you come from Nigeria. Walikuwa nakupatia story ya kile ime happen kabla plane idunde. So kituaga plane kama Boeing ama Airbus ikidunda, lazima ma investigators wakuje. So ndio ikao kwa paranoid kwa afadhali nikikufa wajue nini. Sasa mimi naenda kwa washio. Mimi naenda kwa washio. Kozi nyingine utikivile ya CDF ile dead. Hakuna investigator alitumwa.
Yeah.
But ingine ya Boeing ndio kidedi ma familia zinakuagaje tulipeni jo. Mistake ilikuwa ni Boeing. So jo Boeing lazima watumane wasemezi. Target ilikuwa ila ya moja, nyinyi mlikuwa collateral. So ila ya inajua hapa sana niko safe jo. Unafika pale coast jo uko saati kabisa. Mika amini ila ya inaweza kwa tu sasa ni strictly commercial.
Lakini
na book hata first class lakini naka huko na raya.
Boeing investigation lazima.
Yeah, huwa lazima.
Lakini for nini sahi like those high rank, second ranking, high rank. Ukiona ume board plane alafu wana nia mengi unajua pia hata afanye kuwe na safe flight
utakuwa paranoid.
Ni noma you guy, ni noma. Kwanza hizi za kutoka hapa mpaka coast hizi. Nakumbuka vile nilienda Kisumu, you guy lipigwa na turbulence. Nilishikilia kiti nikaa niko kwa matri, watu wananiangalia. Nimeshikilia kiti. Hayazi kwa unashikilia kiti ya nini? Wachilia kiti.
Yaani scientists flight like ya ka 41 Kisumu
ka 41
ilikuwa na tabila.
Mzee jo karibu nifike ndoro jo.
Robo au just give me pronounce ya kibobu
kibobu
tabila. Karibu Israel sasa tulipigwa na bobu.
Niambie uliland ukafikiri uko jet lag.
Mzee jet lag hata nilikuwa nasema hapana bana. Give us a few minutes. Hatuwezi toka tu kwa ndege namna hiyo. Hii si matatu ya Kayole. Tumefika Kisumu lakini give us like 15 minutes.
Atufurahie.
Jet lag.
Saizi lakini serious. Do try kumajini kwa commercial flight eh? Alafu wanaleta vile uleta ga drinks. So maletoa ga drinks hivi. Tume, alafu kuna juo anaenda kupatia Rigathi juo afasema no I don't want it akupatia na
I also
mimi juice ya mheshimiwa siku jo saizi hiyo raya
I also support the motion.
Yeah.
I will not partake.
Yes, I will not. Umsaki ku invite dinner saizi uko rada au kuli kuzi hiyo job mufa indikiwa tricky sana cause umchika kama vice president wa UG wagani mother flan unajua hivyo Yeah? Yani mother. Yeah. Wacha hakuna mtu ajuage. Watu ajuage jo. Kama mother fulani.
Si ulikuwa YouTuber
jo. Ni kwa YouTuber.
Ni kama mother jo.
Ni huko ni kila kitu ni M7.
Ni M7, sio muuliza kaka mother sasa akakipata na M7 akauliza, "Where do you see yourself in 5 years?" Yo, hapo lazima kuwe like I have no ambitions. Awe asipo mtu alive. Eh? Ama
something you.
Zi, as an advisor to Muhozi. Muhozi si waga mto yake.
Yeah,
jo. Ile ni country. Yo vice president waga ni tricky. Because unakuwa one step away from presidency.
Yeah.
Acheki, like, happen hivi. When he president.
Yeah. I think wali lana Moi. Jo Moi ilimuangukia tu.
Yeah.
Moi aliangukia.
Yeah, Moi aliangukia. Alafu mimi jo saizi. Mimi za kukaa mimi ningekuwa rigati ningekuwa hapo nikikampaign kwa like Mr President okay naambia raia zangu mwambie ni tununue Boeing hii mpi yake ikuwe Boeing lakini ma Boeing zimekuwa na sarakasi mo
yeah
zimekuwa na sarakasi mbaya basi sasa ma private jets mo basi kwa Boeing unajua hivyo sina kwa guys sijui ni Embraer mimi naweza kwa ngizi mwambie tununue Boeing alafu tuje jintilia because you're a presidency iko hapa hata useme wewe ni nani you have to have that ambition ya ku hope
nani lakini si unacheki paka wa huyu rezo wetu mwenyewe ya pia ako rada ako rada juzi si ameitisha ndege ingine ni kama amini hizi ya amini mapilot wetu ama ndege zetu ama ni aje
amini ndege zetu mapilot anaamini humza na fly kila siku jo
amini ndege zetu juzi ameitisha ingine ya nini juu hiyo story ya maboeing vile umesema zimekuwa zikichoma I think kamemnukia ameitisha ingine wa arabuni ugae.
Yeah, lakini jo arabuni pia ananunua tu hizo tu. I think the only thing size the only thing ni either ananunua private jet ya Embraer ama ananunua ni lakini sio jo ubaya wa Afrika waga ni raya ni corrupt. So unapata jo president anataka tu ndege ikuje iwe chapo rangi ya Kenya alafu yeye iko ndani. But sasa hizo hazina negotiate tupata ile ayo leo. Sasa hii hii Airbus ni pesa gapi? Inabua 3 billion. Hii 3 billion itakula gapi? Hapo itakula 200 million. Alafu hii Boeing pesa gapi? 4 billion takura gapi 1.2 billion atuke boy na bwa hii boy
hata naweza nywa inji
hey.
Kwani kuna nini nyingine haina iko na 4 iko na 5 zote zikuwe 4
hey yo boy ngo tricky hey ile siku nani route ataenda na boy ifanye a boy thing ila haita travel tena hata travel tena unacheza jo hiyo kitu like kuna majuzi
kimchapa tu vizuri anacheza story
kuna boy majuzi hapa Brito ya Singapore ilitoka juu hivi ilianguka 6000 feet by the time iko inamaliza buda mzee alikuwa sha dead alafu ase 12 alikuwa na serious injuries usisahau hizi plane na zinaitagwa nini hizi ma special hizi whatever private jets mtu kaga niko huko kwa kijako si ndio guy Boeing ikifanya that Boeing thing you guy unarushwa huko juu by time narudi chini huko turudi Kenya si lazima niende Italy
mbona unatumia Italy brother
si alienda Italy yuko Italy saizi
prezo si anaenda Italy juu anajua euro Italy ndo na
bebo okay
Forza azuri
Forza azuri jo Forza azuri jo so the worst turbulence shake happened ya kuzira yani ya Mombasa kuna turbulence shake happened mbaya.
Mimi kuna nyingine ilikuwa ganoma. Ilikuwa ni SA. Hata ilikuwa ni turbulence, ilikuwa ni crosswinds. Tukienda Joburg. So tukienda kuland. Ndege ilikuwa na shake. Ndege ili shake nyingine mpaka sasa watu mnaanza kuangaliana. Alafu wome relax hapo na kaka frequent flyer ile I know these things. So unajua ilianza kushake mpaka heart ina beat. Lakini sasa kulikuwa na mother na mtui. Wameka cross walikuwa wananiangalia sana so nikajua nikionyesha na panic
wata panic vemo
so nikajituliza tu unajua zmenu unajituliza kumbe wewe nilikuwa nimeingia maji ndege ilikuwa inasukumwa na upepo hiyo SA airport ni Oliver Tambo hiyo kitu wapenda sana inapushiwa on the side pale tulingangana nayo land tulisimama kila mtu alipiga makofi but ilikuwa scary Eo wana sike mna pushi wonde, side na ndege na shake. Unaanza kushindwa juu ulikosea nani. Unaanza kutubu dhambi na kuzote. Alafu hey, robo kufikiria kao nani ata inherit vitu zako
juu. Yule robo anasema alikuwa calm. Mm. Baadaye yule mother yuko na mtoto yuko like I'm going to change your diapers. Mtoto yuko it's not me. You're the brave guy. The brave guy yuko kalika mahali yuko kasema zi. Ni sana tu. But hizi story za politics ni interesting sana. Because nangu vile Rigathi jo alikuwa na kanyaga uhuru. Lakini saa hizi jo nikaa Ruto anampitisha. Anampitisha the same thing ile. Uhuru alimpitisha. Because I think ni natural. Wakiwa president unza nini? Unza... inaitwa trust deputy wako because mimi siwezi trust ti deputy wako ni Ian Thiong'o najua nagoja siku nitaacha hiki kitu yani kwa tu hapo iko like hira ya keep traveling
keep going
yeah keep going
alafu unajua pia anajua power deputy anajua vizuri sana Ruto anamezea sio tumie hiyo power deputy ku frustrate wenyewe nsono na ni kama hira yapi inaweza tumia the same power ku frustrate hira yapi imeanza kubonga. Hey, manze imeanza kula moto. Imeanza kula moto. Nisikia hata juzi akisema vile yeye sasa na ako tu saidia wananchi. Unajua kisikia mwanasiasa anasema ako saidia wananchi. Jua kamenuka hiyo saidingi.
Unajua in politics ukiwa president, mtu chagua mtu anataka kuwa deputy wake kwa very weak person. Very strong president, very weak deputy.
Yeah.
But nona for Uhuru alikuwa very strong, the deputy alikuwa very strong. So Ruto akiingia president, Rigathi alikuja somebody watu wako wanamjua apart from maybe a few guys wa kitambo na zile area alioperate akiwa government administrator. So watu initially watu walikuwa wanasikia vile anaongea nini, watu wana make fun of him, wakajua huyu atakuwa weak deputy. So mambo itakuwa rahisi for the president. Then saa hii jamaa ametoka anatoa makali. So hii ndio blunder wapi. A strong president, a strong deputy.
Yeah.
A recipe for
disaster.
For Noma. Unaona UG atujua hata deputy.
Anaitwa Jessica Alupo.
Jo anacheza chini.
Yeah, nakwambia.
TZ unajua deputy wa TZ ni nani?
Yenyewe.
Samia simjui.
Deputy wa TZ.
Hata Samia tuko tunamjua.
Rwanda kwanza waga na deputy kwanza.
Hakunaga.
Unaona? Hata suki hata US mwafu umekuwa US juzi. Kamala Harris ulimuona. Hata kumsikia.
Eh, waga lazima ujifiche. Na sasa hiyo Joe Biden anasemekana jua anaji ali shit Joe kwa. Ulitikia story inasemekana jua ameanza Joe kujiharia jo. Anavalishwa diaper jo. Ukisikia hiyo? Sijui kani ukweli, sijui kani raia tu ma Republicans. But sasa fikirieni yeye vile president uendaga ana meet ma politician. Unajua zile za Kenya, the safe flight, safe flight. We try to imagine Rigiji aenda shike kona ya pilot alafu whisper something. Ruto aone. Ruto anakuwa zi. Unajua kidu Ruto gano, not taking this flight. Saizi ni tension.
Saizi ni tension, tena wanatishiana mbaya. Wanatishiana mbaya. Nikiona raya za Ruto pia nazo hazifichi jo. Zinaambia hii raya itabidi staja sheria ya Ruto ni mambo ni matatu. So wanamrudia tu hivyo mambo ni matatu. Juzi nilisikia mambo wega shagu wakao umechoka sinajua mambo ni mangapi. Yuge wanamkosia heshima jo. Wanamkosia heshima.
Lakini si wetikula anacheza kadi yake. Ameambia kina Ishongo ati then anataka ku mentor the youth. Ndio chikizira azimetrizia kina Dede zina taandika akashago hapo. Kuzania kina Dede na Ishongo ameambiwa yeah ati akiacha hiki tu anaenda kuachia the youth. So zina taandika huyo mzee mbaya.
Ni yako kwa hiyo band wako Moses Kuria.
So Moses Kuria pia ni youth.
Yeah ni youth.
Guy joanya doji na youth wake na miss you see wacha.
Okay.
Ila ya kuwa miguu kwa blanketi pia ni youth.
Inajoga kujiseti raya. Inajoga kunusa mahali pawa itakuwa.
Lakini mushinda kwa vile ilichomeka miguu je. Ndio uchomeke miguu mpaka ubidi uende hosi. Kwani uko umelala haji? Cuz mimi nikisikia hey, you steamer hey. Like lazima nikuwe rada sana. Nikitumia electric blanket.
Alikuwa tei.
Tei juu ukimwagilia tei kwa wound unakuwa nao.
Okay.
And then kuna nini? Kuna hizi staff zimeanza kuwa kwa mabaa. nilizi notice vile niliacha kata waba. Kuna staff zimeanza kuwa kwa mabaa ziko na joto. And then saa zile baa zenye raya kama Moses Kuria huenda ni jiko. mnakunywa bia mkiota
moto. Ni serious.
Mm. Yeah, so
wewe ni kabona.
Unaona raha na sinzia. Unajua unakata maji na unaota moto. Hivyo ndio wako hiyo. Ukienda kwa sapere juu ya kanjeve. Raha na kata maji na bado anaota moto. Eh, so anatupa rada analala.
Eh, but
hivyo ndio alichomeka.
Yeah, but acha tuone vile fight itaenda. But politics waga such an interesting game. Unajua huaga like alafu yu design yu best yako akuwa gi best yako. Kwa kila mtu kwa there for their own interest.
Yeah.
Lakini mojenyo wa kita kuran for president, I'm willing and able, David.
But
I'm willing and able.
Mwafu, mwesema kitu po, kwa sikuangale especially yetu ya Kenya, politics ya Kenya waga, ni kitu ina need kuwa studied, eh. Ndiyo politics all over the world waga ni inabizi wana race, ukienda US, wanaonge about the Hispanic vote, the black vote, na kutu kama hizo. Kenya watu wangale in terms of tribe and all that.
Yeah.
But at least za huko kuna ideology behind the, the politics. Yetu waga ni individual based. So watu wanafuata person. That's why every election kuna new political party. But ukiangalia wafani, ukiangalia at some point, Ruto alikuwa lieutenant wa baba.
Yeah.
Unaona? Then ikifika 2013 Ruto alikuwa lieutenant, alikuwa deputy wa nani?
Uhuru.
Waka go up against baba.
Yeah.
Na walikuwa baba alikuwa na kina nani? Mudavadi.
Mm.
2017 Ruto bado alikuwa up against baba. Mudavadi alikuwa side ya nani?
Raila.
Ya baba.
Mm.
2022 Ruto alikuwa na nani?
Mudavadi. Na Wetangula.
Alafu baba alikuwa na nani?
Na
Uhuru.
Na Uhuru. Ukirudi back yo before election 2022, kina Rigiji walikuwa walikata mambo ya one man one shilling. Sasa hiyo ndo kwa one man one shilling. Na nani mekamkum support?
Raila.
Baba. Unaona? Alafu sasa ndio hiyo politics ya Kenya wafani.
Yeah, ina ideology.
The same shit different.
Just different.
Yeah.
True. Because umetaja constant players. Uwanja ni moja, tournament ni moja.
Yeah.
Unaona? Na mashabiki ni sisi.
Mm.
Lakini unajua mafans ndio umia. Player ametoka pale, yeye amekanjwa yake nini? Akiona hii team, it doesn't favor him, ana switch, anainywa jazi ingine. Because even if umetaja tu team moja, ama team mbili, same players.
This is a big team being Kenya. Yeah, ni aje, Kenya kuna mafans wake, mafans ni sisi. Unataka, ni aje, hii season unataka player. Nani alipush ile kitu sana, ama nilisukuma sana. I hated playing against him. Let me join hands with him. Anamchukua. Anasema, alafu mimi nilikuwa natafuta msee mwingine ile design nini. He can play, nikimpasia nini, yeye atamaliza. Anachukua msee mwingine.
Yeah,
club
yeah.
Ina collapse, ingine ina come. So, it's the same.
Alafu hiyo Mike hiyo nafikiri nilikuwa nafaa kuongea na hiyo side jo.
Yeah.
Yeah, kuna side moja iko na bass, side nyingine iko na suji sikia kwa headphone. Okay, headphone yako yeah. Gana bass mob. Hizo kwa wase kama mic moja ni different. Tulisema ile inaitwa robo. Hakuna vile tunaweza acha jo iende bila sisi kufanya nayo show. Kuzini raha yetu ya nguvu jo.
Saiko.
Toka
hapa. Jamaa waona anytime jo mimi niko anytime kinini nikiwa around mkiniambia nike kwa the hot seat in the car.
Yeah.
Adam kiniambia come. Okay.
Lakini lazima tuku enjoy. Yeah. Ira heli kujaga hapa ikotuambia, I want to empower men.
Mm.
I'm going to start a podcast. Alafu.
No man is safe.
Iya nbaru nangoja, anangoja empowerment.
Pia mi nangoja. Pia
empowerment.
Nilembo no man is safe.
Usisahau. So kumkile day nilikuwa hapa, interview. Next day nilika hapa.
Yeah. Next day. Iza joji ya madhako.
Madhaka pass. But moja na shukuru mwafu Ikonini likama out true. Kuna watu wengi wali reach out through Ikonini. Wali kama tu wali ni call tukongea kongea na hao wali kama wengine ni mabeshte poa mpaka saa hii. Kuna wengi wali nitumia tu messages condolences poa. Wengine wali help financially. Tunaongea mpaka leo ilikuwa true sana Ikonini li kama so your time after your mother. Wajua ndo
najua hiyo mind state
last time to very closely pass in terms of family. Ilikuwa ni 20 years ago huko. Na 20 years ago pia nilikuwa bado ndo natoka tu teenage huko. So ili hit big. So niyo imekuwa tu time ya kurecover. Unajaribu ku rethink vitu mob. But podcast inakam tunawakia. Kuna hata vitu sushi na hata hii tukimtumia tukicheka. Yeah. Hey, no man is safe. Yeah. Linda Boma. No man is safe in a camp.
Yeah. So tukibonga jua kulinda Boma, kuna huu musician anaitwa Kim Life. Kim Life alirelease ngoma fulani hapo ilikuwa ina sound afrobeat kabisa. Mpaka akafanya remix na BN. Na sasa juu ira yeye ameamua kufanya a whole other remix. Majuzi amepost video fulani on I think ilikuwa on Instagram. Akisema amediscover demo yake. Amekuwa kicheat on yeye na 6 dudes. Unajua? So yeye ni the 7th dude. So huo demo yake iko na mtu 7 you guy.
Yeah,
na mtu 7 imekuwa ikimchoresha 7. Sasa hiyo time ndio inakuwa gani shida? Yeah. Demi yako kikucheza na mtu 6. Where is the problem? Kuzinona inafaa kwa ni wewe jo. Yeah. Ilikuwa gani ile ya Rasko? Ile sijui nini, you better check your size. Ilikuwa?
If you're going home, better check your size.
Yeah. Yeah. If you're going home, unaenda kwa mila jo na ndio kule. Check your size. Yeah. Kala vula unasema nini? It shrunk like the root economy. Hapo na condition.
Yo boy, it's okay. Number 1, kitunda same mode mama disrespect mbaya
sana. Yeah, yeah.
Juu ukiona demo hata kiduzi na jamaa mmoja, wagani ultimate disrespect. Hizi vitu kwa tunaongea kwa nini Linda Boma.
Yeah.
Kuncha blusa no man is safe. But then no man safe na mtia anyone. Anaweza kuwa na 10 inch kwa boxer.
Ama 9 ya bus.
Ama 9 ya bus. Ama ka 2 inch. But bado dem tu anaweza hata kucheza. Kuna madem tu ni character yao.
Yeah.
Unaona? So huyo anaweza sema dem ame disrespect sana kwa nao maboy wote. No boy sifikiri kana anafasema huyo dem ni dem yake.
Yeah.
Anafaa kwa sema huyo dem ni dem ya mmoja wengine wa 6. Yeye ni one of them. Unaona, mtu 6 pio dem.
Mtu 6 dem.
Mtu 6 ni wengi.
Kigo out.
Plus ira yeye ni mtu 7.
Mahatma.
Lakini huyo jamaa jo naambia pole but asiweke kwa roho.
No hard feelings.
I just too he was one of them. then I take time out, I recover. Yote mana recover, pige zoezi, diet tu poa, fanye tu ajikip.
Atapata
better deserve.
Alafu ni zile za Ian jo. Unajua nini? Yuko na wase wa 7 undercover.
Undercover.
007. Wewe ni 007 vibes. Hataki kujua.
Double James Bond.
Yeah, yuko undercover.
So no 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 Bond naye.
Yes. Yeah, we are
007. Octopus.
Mademu anezo kuwa nasty brother. Kasi unajua boy ya kienda beze, watu utakuwa na mtukana. Yawe ya kuna wezi game nini.
Chora sabu. Mademu
anapiga shule yake vizuri. Mletu demu anapenda kanyagua huko.
Demu anapenda.
Demu anapenda.
Suna chikiwe sabu.
Ushai kanyagio demu ya gani?
You guy jo, nimekwambia mara ngapi? Nimekwambia mtoto yote kwa petrol station.
Oh. Asiye alikunyang'anya tu. Yeye alikunyang'anya.
Kunyang'anyaje na nikunikanyagia. Mimi nilijua kama ngono imefanyika.
Yeah.
Satona Sunday.
Ati ngono still fresh.
Ngono bado ilikuwa fresh na boy yako anaja amekanyagwa dis atona Sunday. Nasema nimekuwa nikimsakanya tuone movie.
Kumeyo yeye
anatengeneza
before Netflix kunaona tu movie ya CD. Sielewa tu ya CD.
Na demu yako anatumia CD area nyingine. Una hope anatumia CD.
Rafta, hii ni ile petrol station ya Dhayo. Raja Dhayo is peace.
Naijuaga. Ukishia huruma. Sinajuaga? Ni green na yellow, si ndio? Unaipitaga jo. Ama and bluish, eh? Eh, najua ni color flani. Ukiingia kabla uingie huruma, jo unaona ga Dhayo. Yakobie. There is no peace in this area.
You get love me to Dhayo white.
Eh,
ipo na Toyota. Dem hata akujali kutoka ndani ya Dhayo. Naliambia tu elewa. Nikwambia naelewa nini.
You're poor.
You get love you raya. Nimemwacha kwa ndai na kunyobia moja pale na shot. Naona tu magoti ndio zinabugwa na njeve nikaona kuisha sasa. Hiyo ba. Hiyo ba ilikuwa ya karao. Na alikuwa na jerakati hiyo den. Bali nikuta tu akaniambia kijana unaendelea aje. Nikwambia niko sawa.
At the enforcement.
Yeah, jo. Alikuwa kama anaweza do something. So, yale huko
Exactly. Unamwacha jo demu unza kuona 9 inch baada hata kucheza na jamaa na 3 inch huko. Unampatia everything.
Unaweza kwanza wacha sana uulize swali. Hii swali nishaiulizaga lakini wacha niulize pia robo akiwa hapa. Patiwe a billion shillings. Lakini lazima udonate 2 inches to charity. Utakubali? Eh, umepatiwa a billion lakini lazima dakika tuwe 2 inches patiane to charity. Na uwezi na hii a billion yako uwezi enda surgery. Lazima uishi tu na ile kitu umebaki nayo for the rest of your life.
Okay.
Unakubali hii pesa mazi? Wacha tuanze na the mayor.
Yeah, demo unajiuliza kuuliza the mayor na maybe the mayor na roka 12 inch.
Thank you. Sasa tunakuuliza
I have enough to spare.
Yeah. Okay. I'm not being
treated
other ways. I'm wealthy, yeah.
You got okay. So, so in another world, you don't have enough to spare. You get you hanging on. Hello. Je flow so average ni 6 you got. Average ni 6 au unacheza hapo average. Umekubali kwenda 4 lakini uko na bilioni kwa bank.
Sasa wacha ni kwa sasa hapa ndo problem ukame. Mtu atakwambia madem ukiwa na do which is the sum of the truth. Ukiwa na ganji utaikosa madem. Unaona, so unaweza bro ukiwa eri ukwe na 4 ndio uko na billion kuliko ukwe na 9
na umesota
na unaumizwa na financial bill.
Kwanza ukiwa na 9 na umesota
umesota
ndio upatagi dem.
Exactly.
Unajua madem kuna vile tu kabla yani anything happen you guy. Akisha kunoki kuna vile waga anaguza ira eko aje. Jua kisikia juu umebeba na umesota anajua anataka kuniharibu aga.
Juu sahau bila ganji utampeleka. Unajua madem pia lazima usiju mpeleke wapi wapi. Lazima mfanyifanye tu vitu. So bila hizo hapo hivyo ndo una marinate kumfanya mavitu, ma bitings, ma out ni una marinate.
So,
hapo ndo foreplay inaanza.
Bila ganji unaweza fanya fumigate. Jo, mpeleka place kuna kunguni. Inabidi yo itera ya fumigation.
Kujielewa ndo wa noma. Because at the end of the day, hata kuna 9 inch, kuna age itafike doesn't count. So vitu tutakuwa zina count ni ukunini, watu wanakulaje, nini. But usahau pia tumeona majamaa wako na both the billions. Bezos, anaitwa jua Microsoft.
Bill Gates.
Na mama wana watoka tu.
Lakini wala watoka na.
Lakini wala
watoka na gunia imejaa do.
Alafu napata na rapia the scientist. Scientist akimwambia, you know, we leave Microsoft, eh? Me as the scientist. I've got a micro hard.
Aki dawa kisikia micro ikone. I need it macro.
Hard, eh?
Yeah. So, Ian, would you spare?
Ai,
a billion shillings. Cuz you are still a young dude.
2 inches. Hata napatia na 1 more inch for signing bonus.
Na ume kubali kuishi nao a soft life.
Hey, where have you guys been? Hata sijasikia offer mzuri kama hii. Cuz unajua nini dem unajua. Ushai watch Chandelier or whatever. Ina some more.
Yeah, Chandelier status.
Chandelier status. U dem alisema like anaweza kuwa kipepeto na raya. Ilo nasema raya iko na msendez na iko na game. But dem ana enjoy but hayuko huko. Lakini ile time anapata na ni raya iko na billion you guy.
Pia alikuwa anapata na Tiger Woods jo.
A Tiger Woods. I think hata mwili ya dem ina adjust. Inajoy na accommodate. Inajoy na accommodate nothing. But nikisijui kama ina shrink.
Yeah.
Mpaka anakushika.
Hata kushikilia.
Yeah, jo hata ukienda kutokwa you guy. Ukienda kutokwa mpaka na hakuna mali unayo. And that's the power of money. Money inakuongeza hizo 5 inches. So inakuongeza those 5 inches. So I had kwa 3 plus 5 8.
Yeah, okay.
Lakini muona mademe unajua vile kuna majamuchi za football, ni mkali ball but yes athletics nini. Ndio mademe pia ukua. Kuna tu dame tu yeye yuko tu kufixate tu na ganji which ni wengi. Unaona kama sasa ienda NBA, enda American football, unajua vitu more bottle na pia from US. Utapata jamaa kisign hata ma artist wangapi wako na mawifu walianza na very few kina Snoop I think na Lil J. But utapata wengi sasa zile umeanza go through hard times. Wengine hata wangoju go through hard times. dem ukiwa 20 ashakurashia una mari usiondo umesign contract ya maybe 10 years 300 million skule umefika una announce retirement yako so maybe uko 35 unasema ah mimi sasa na quit game. Hey, the next day hata kabla paper wakiisha ucheze game ya mwisho dem ndio yashaanza kusema ana divorce wengine wana kama
nataka nusu
kuna mtesa nini yani mob size kwa online eh hey, anachukua ganja yako hapo amejitoa anda kutafuta mwingine si ndio usiogana zile wale watu wags eh au hiyo ndo kazi ya
watu
mabola za kuja kule Charlie Do so ukiwa na Do ndo unacheza ka 50 cent 50 cent alisema yeye Do yake mademo kuli
wanakula
wanajua
wanakula 50 cent
unaona 50 ni dume so ukiwa loaded unakuwa tu rada
hata jina yake ni low budget
niliona hiyo atakoleta jana nilikuwa napitia eh akasema yeye wagana kata madem ndo watu wamesota wapate. Hii ni kono ujamaa jo. Ujamaa na jali masla.
Uke, lakini una avoid question. Uneza donate 2 inches.
Ha, uchawi mbaya.
a billion shillings.
A billion.
Ah, you guy mi wacha ni baktu vile niko, you guy. Because unajua, neza enda you guy ni pate mtoya kwe president wa US.
Oh, so wewe unataka niendelee kudinyana. Kwa nini unafikiri kiwa shota idinyani? Ina dinyana tu bado. Ni vile tu damn height I get satisfied.
My Asians bado wako.
Kitu moja. Nalenga you guy. Nalenga ni kitu ya maana.
Okay.
Hata kama demo anapenda do vile ama mama jamaa anasema sijui body ya demo lakini nalenga.
You guy how old are you?
Nalenga ni muhimu.
How old are you?
Lakini usisahau skulu utafika 65, 70. Bro kama una do kama una do au ta hiyo nalinga hata kama ni 35 inches haitakusaidia anyway nduge tuto tu youngings lazima ni ganji kwanza hiyo nalinga utadeal nayo
baadaye sino na shindo tu na hii raya unaacha pesa
you guy unajua
enye mtu ame
you guy unaja confidence ya mwanaume inatokea tu kwa nalinga kuna anatembea hapo nje
na
marenzi zinasema sasa unajua hii mali yote sasa ndafanya nini? Chuma yangu hata ifanye kazi. Afadhali nikufe sasa hii mali ni ya nini?
Baba tumesema kutumwa aliuliza. Alisema ukiluzi nje si kuluze
like the whole bado ina kama
bado inasimama.
Angesema angesema 20% power ipungue. Tungekalia chini tu discuss ndio hii. Lakini najiongea about power.
Kitu nime discover ni mtu amezoea maskini amezoea maskini. Hii gani unakataa bilioni? Bilioni?
Stoko.
Bilioni ni simple. Kama hii ni za kutoka tunu chini na dem. Niko kama hii haikutoshi. Alafu je, time namwambia hivyo. Niko pali jo Bahamas. Mimi si sio kuwaka. Niko na pesa paka naweza kunywa pina colada. Niko kama hii haikutoshi. Soft life. You guy. Hola chezo. The literally soft life.
Soft life.
Yeah. Sasa ni soft life. Hata guys wa steady sina shida.
Hata vile robo anasema tunaweza kuna negotiate power. Ai mimi na so long as kanaamka. Design fulani. Kana kani kama blood is still flowing.
Sikia hiyo. Kani ni kamera.
Kani ni kamera.
Kama cheesy wa.
Kama cheesy.
Sasa hiyo jamaa kima sijali jo. Yaani atulia inaweza kuwa painful lakini pia bado ni kijana muumize sana.
And what's happened to keeping secrets? Demia kwa kidinyo na si tunatokea kuambia watu because I'm taking that to the grave jo.
By the way,
Zira endo ilitokea ilipost video.
Kuna mademo anachoma mbaya. Wanatokea jo. Eh, anatokea anasema ati mimi malala na maboy, malala na uboy, malala na uboy. Wanatokea live squeeze.
But ira endo ilitokea.
Ira endo ilisema. Ukiona mtu ametokea, ilimguza mahali. Unaona labda sasa mwanu dem amem disrespect. So ni the am disrespectaje dem sikusema. Unajua wangekuwa unajua ni kama marriage waga vitu mbili. Dem aki wife yako kama aseme mwafu jo na madem kawa wili watatu. Hiyo ina noma. Watu watawe mwafu we. But wife kama seme mwafa shughuliki jamii inakuwa ni noma kwa kwako. But woki kama useme wife ana machali wawili watatu hiyo ni noma kubwa sana. Unaona cause kama ime break vitu kila mtu anafaa za dem anafakwe lol na atulie che jamaa anafakwa na take care of the family. So ndo maana kwa life kuna noma mob tokeza machali aiwage ati jamaa ana mademu mwingi. Si hata number 1 tuliona alikuwa na mtoi juzi juzi akampeleka mpaka chuo seko. Ndio nome kaisha. Si ndio? Eh, so Charlie kitu una yeah. Charlie ufa avoid kwa life ni kwa deadbeat. Unaona deadbeat hiyo tu ukiwa deadbeat hiyo ni noma kubwa sana. Ukipelekwa kotini na dem itakuwa ni tu na mademu wengi. Itakuwa you're not taking care of your responsibilities. Eh, lakini dem akipelekwa sema yuko na mwanaume mwingine. Sasa ndo nono jamaa aliamua tu ya kama mchome. So ukishasikia dem alikuwa na machali sita. Wode mkwe kuisha.
Na ku break that is relationship ku break nikakumbuka jo kwa kijaka kitu katika inasemekana gani ochot si ndio alafu dema kiwa ho ochot so the same spelling ochot ho
ya broken
ochot
they are broken
hey dem jo yuko out there she's for the streets
ana
so chota yeah oja musa mara kuna zile noma mute to the grave kata niishie kwa keja But I told them and I poke and I think, you guys stand your heart.
Shaq O'Neal.
He's so calm nowadays. He does not talk much. I'm taking that to the grave.
He's calm. He doesn't talk much.
Asi nyendo mtakuwa mkisema, nitakuwa nimechange. My whole demeanor.
Sasa hapo toko tunaona dalili ya, unaanza kuingia kwa noma, haufai kuingia. Unaanza kusoma.
Si ndio amesema na I take to the grave.
Exactly. Unajitake to the grave.
Lakini unajakaa mwanaume hapa na stress. Wasiumezea. Ni pia mimi nilikuwa nagongwa na ka depression saa zingine. Nikiwa kwa marriage, hiyo time nikata maji. Nilikuwa napata tu mraya na niangalia tu kwa hapo. Mzee. Pia huu mzee bia moja. Hata sasa kujua shida iko wapi lakini vile amenyamaza tu pekee. Wanaume umezea. Kwa hivyo watu kusema take to the grave. Raise the mzee zikombe.
Umenyamaza tu una note tu kichwa hivi.
Basi unaone ku take to the grave ndo blunder because unaweza muji take to the grave.
Yeah, najua.
So ni poa ukiwa tu na kwa comrade mali unuza unza mchapio wito.
Like this is a safe space.
Sinile.
What do you want to share something?
Yeah, but when you plan academic, especially when you're married, you need to be virgin 3 times. Yeah, the first 2 ni ultimate. Ile ya kwanza, ile natural virginity.
Yes.
Sindio? Then akimarika, then anakuwa virgin to the husband. Aki play out, I'm a break your virgin the second time.
Yeah, shit. So,
exactly.
Wanasema, so I'm on my secondary virginity.
Mimi niko hataka ya primary. Ah, kwa nini unataka nasare?
Kibagato.
Sasa ile tatu.
Sitaki tashi yale.
Ile tatu ni kama jamaa amejua akaamua forgive. But hiyo tatu wagena kamna blanda. Mob because life yenyu itakuwa the same ever again. Hata kikuvogivaje hiyo virginity tu jamaa atakuwa anajua tu hii V ni ya leo kesho ajui hiyo I kimetoka. Huyo jamaa atakuwa anakuangalia na shindwa leo umetoa R. Kesho wewe umetoa G. Kesho nyingine hii Saturday umeamua wife mumo sijui ndio wapi hii N inaenda kutoka. So hii virginity ya tatu wagani very very loose. Ude manaicheza wapi? So the first two ndo
things are loose.
Ile akibreak you are the first ni ile natural. Hymen nini? Hymen. Ya pili virginity ni hiyo hymen. Alienda out of the marriage akasema hymen huko nje. So akapepetwa na mtu mwingine. Hiyo wagena almost again kind of the ending any relationship
alafu kifika go level ni ile anakutandika gaja
pataka
wife anga na ukimforgive anaweza kutandika hata kwa keja so unajua kifika game vile niambia hizi raia ukitandikwa mpaka huko like I just need to be a speaker now. A motivational or any other.
Speaker of the house.
Yeah.
Especially kama yuko nuo jama mwingine. Yeah, niza ata kupoison, niza kuwa cause. Kama anakuplene kuna jama mwingine. Yeah, yu namanisha. Wajua, ni noma. Uwe aneza kufanya chote. Nuki mforgive. Sa problem wagani a few kuna gile kile like 10% waki forgive you au kama naona kuwa the best wives na ile story unaweza isaw with time but 90% of the time utaishi a miserable life uki forgive wife ame cheat on you
najua
mimi si lazima taikuwe ni sekete
anything
and that I'm that petty man
yeah I'm that petty SMS. Hata kuflat. Una flat kuni. Una flat kuni.
Kwa flat ya nani?
Ndio mbaya zaidi. Kuflat. Kuflat ndio unapata gama buda. Wanapigana gasabu hiyo kuflat. Eh, unapata buda ambaye unajua ni bibi yangu, wewe nini? Yaani mabuda watakagi.
Watakagi. Flat wewe kucheza flat. Unajua problem ni. problem utajua hii flirting ufika wapi ama ikoaje people flirt wapata hey, mademu unajua shida ni shida demu utaka especially wife utaka a cheat na wewe usijue that's the most beautiful thing kwao a cheat na usijue yani ukae ni kama waga kafala aujui ukijua sijui ni nini anataka kuue anataka kufanya chochote ulikuwa ulikufai kujua ukichita anataka ajue unaona ucheze maflat uanike kila cause yeye akichite it's a planned and sustained effort anakaa inaplaniwa meticulously yani ipanga vile atenda au tu usijue anapanga vile atakwambia na yuko kwa monthly period ana roll usipepete kumbe umesoku nile time ya before hizo waga hot ka 3 days so hizo 3 days woko out mtu mwingine ndio uko hapo hizo time ana roll pia maybe 4-5 days tena uko out unaona so ni mtu mwingine unaona kama unaguziwaga mara moja moja unaona so ni noma ndio unaona huyo jamaa simblem akikama pati ene namba anatoa huyo dem kwa market aonyeshe majamaa wengine huyu kama lini play na alikuwa na 6 other guys probably kila jamaa alikuwa anajua yeye ndo wa kusema kumbe anachezwa na wengine
ni expose
ni expose toka kwa market weka picha tuone
mimi najua bado sija move on kutoka kumhenga waziwani alinena kuwa flat ni kucheza flat mimi bado niko hapo alafu Ian, Ian najua niko nafikiria pia hata ipik kwa after kuflat oh wana bump eh again
damn na bump
eh
mtu sita na ni mingi
ni mingi
mtu sita
mtu sita mpaka mkienda kufanya kesi swali ya kwanza utaulizwa eh na vile ndo walifika wa ini huku suspect sita naye jo
leo ningojea
tu na kana mna gani
mpaka wanaanza question your mental state
eh wanaanza question unafanya kazi gani au kwaki kwako
sita yenyewe ni nani
na pia anafichaje simu kwa sababu simu simu siku hizi it's ina make it easy to cheat na pia ina make it hard to cheat unajua hivyo kuzina kuaga tu iko gring 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 kwani augangi cho nakaa naoga akiwa flight mode kila time so your flight mode unza hata sa unit pass unza kafinyilia kake kwa screen
but some of una cheki
kafinyilia bono la hi honey I loved the way you sucked it yesterday like hey
like unajua si sana sana wa Charlie uangalia phone ya Dave in fact mademu uangalia phone za Charlie more than kuangalia phone Charlie kuangalia phone ya Dave na ukiona dem especially wife angali phone yako jua angali phone yako ever achukui phone yako na si ati kuchukua angalie sms ama whatsapp ama achukue tu akae nayo kidogo ukiona dem afanye hivyo huo ndio maana kucheza afanye hivyo ndio usifanye hivyo cause anajua akiangalia pia utamwambia hebu leta yako tu change kuna jamaa alishikisha alikuwa anachutuka wife yake so ni mjanja kapatia tu jamaa fulani ka prankster kaambia kama tu prank ambia tu dem ni aje achukue phone yango alafu mimi nichukue yake tuangalie so si jamaa katokea akaambia jamaa unakupatia dem wife yako phone yako sahi angalie na kupatia 50k jamaa kapatia dem phone pap rara kaangalia si dem alijua ni machadi ndio kogoa kwa ukuta eh kidogo chali akambia huyo jamaa akambia dem patia azi yako phone yako nikupatia 100k dem alikataa alikataa
alisema haiwezi
jamaa namuuliza nini haiwe dem aliringa na hiyo relationship hapo hiyo marriage
eh hapo inaishi hapo
hivyo ndio these are instruments of power
eh madem mama
cannot hand over
usahau hiyo pesa yote
usahau kama uko married dem atambia jamaa usini text time fulani usini call time fulani but sazina make mistakes zita happen mmoja tuambia ah nimefika home poa ama mtext me then kuna routine utaona wife akiingia yukutukua simu kidogo ujana mbule jamani nimefika home safe sasa hiyo ujamisha skuli utajua juu itakuwa ni kwani wewe mweki safe then kabla mlale utamuona maybe uko tu male kwa chuo amejikumba mambule jamaa
ameenda kwa chuo na phone
na phone na amemwambia good night nini. So vitu moba anafanya na ule discreetly linda boma jo no man is safe this happen to all happen to all men
kitu funny ni nimezoea robo kibonga sheng mpaka ira yake sema no man is safe mimi nasikia noma ni safe kozi ra na joga tu
anasema no man is safe
si ndio
no man
anasema no man is safe
no man is safe lakini ra tumezoea tumezoea na shang mpaka kusema noma atu expect ena hapo
wagani wagani noma wagani noma kiswahili sanifu kulami watu wanaona tu naongea sheng
watu watu uchezo hapa lakini pia imeni remind kuna story I think inaitwa rapture iko inatupatia ya vile rent ulipwa Island unajua kuna ile unachezwa lakini unachezwa because of your financial capabilities kuna ile niko unafaa kuelewa je uko na dai aje
sinija Island rent sana saa zingine si sana kuna mamanzi wengi wanakosa rent alafu mabuda wengi Island unajua ni wale walijenga kitambo kujaga kuchukua akikuja anachukua ka lodging kwa 3 days a collect pesa yake alafu arudi.
But so huwa ameshindwa kulipa rent yuko married, si ndio?
Si ndio ako married.
Okay.
Ako married Sasa wife anaona bala wakimbizwe aguzishe landlord. Ile ateketeke mtu wangu sasa hivyo ndo kunaendaga. Mzee anasema hezi enda hivyo. Waje pia kuna ma landlord wengine huoga wanamezia wife za watu mate. Anakuja saa zile ya huko. Anakuja saa zile wewe ya huko.
Wewe
ni hazina ulizaga na huyu mzee anakujaga saa ngapi?
Kuchukua hii rent.
Sema anakujaga saa 4 asubuhi. Saa 4 aje saa zile niko kazi. Mbona asikuje weekend ama jioni? Kumbe ameguzishwa. Kuna hata mabudo wengine kwa gawa anapatia wife friend. Na anapatia landlord vitu jua anakula.
Anakula rent. Hiyo ni noma hata simaki ateka.
Na landlord anaacha receipt. Ngeleza.
Anaacha.
Yes. Receipt inaandikwa.
Ukienda mali atikiateka kiateka kwanza wale kiateka kwa rent. They take care of other things pia. Alafu landlord unapata hata kuna zingine hazi anaambia wife ongea na yeye. Mbona yeye asiongee na lanendo mwenyekeje. Anajua wife hapo atamchekeshea nini. Yose inaitwaga rent tribunal. Rent tribunal. Wanaongea exchanges zinafanywa huko zingine ni fluid exchange.
Goods and services.
Services. Wife anakalia deposit.
Na wazee unajua wanakujaga wanazoea. Au malando. Ukujaga wanazoea. Mpaka sasa anajua ga pale. Hii mnipatie cash.
Cash.
Pale natumiwa. Na yeye nakaamka imetoka ba. Yeye nakaamka na mpaka inakosea mzae heshima. Mzee yule ukunywa soda kwa duka kwanza tu. Tuongee mambo ya rent hapa na mama. Mzee na imekuwa noma. Imekuwa noma mpaka kuna mademo wale. Walishazoea.
Kuwa dude out here Johnny ni hard saa zingine tu. Especially time na go through hizo tribulations za vitu kama rent hivi. Kwa sababu pia za mana utaki ku go out there ile kuambia raia uko na shida zako. Inabidi jo na ziface.
Wasa ni finance bill vile nafinya watu. Noma sana. Vitu usikia rent pia itakuita enda juu. Juu si watu na landlord wanalipa tax. Sasa itabidi pia ma landlord wanze kudai a bit more scientist hata kwaga ni muda mfupi but extend time
kwa sababu hata vile mebonga juu ya nini juu ya finance bill pimpanya jo nikafikiria jo mimi nitakuwa kama Kim life jo niko tu pale jo nimelala kwa kitanda afu nasikia jo mko nao bibi natembea huko umeona kile Ruto amesema bado nataka tufanye ngome kichwa yako ni mbaya na sasa mtoto akikuja tutafanya atakula mavi Ruto na haribu bedroom
unajua hivyo kwanza saa hii wasimpatie report ya ati wamama wameanza kupata mimba tax kwa diaper immediately
I think iko tayari, si ndio? Amechapa tax.
Amechapa
tax diaper.
Wa mother wako na ball.
Ame nini? I think ameongeza tax ya diapers. Nimesikia kitu kama hiyo. Ameongeza tax ya diapers.
Wana assume products zingine za mados. Excuse zingine za ku ease life ya kila mtu. Unapata mados huko mtu anachinjwa diaper every 1 hour. But huko utapata mtu ile diaper mother alimwachana asubuhi. Atalala tena it the next day asubuhi.
You guys kutangana. Nikiwa super naambwa naangalianga hapa 8 hours sijui what whatever you're not na nkingine sijui how many doubles sijui what density unaangalia una hindi iko sawa because unajua sana sana during this time ya baridi you pass a lot of urine
yeah
unajua hii ni ile gava ya kiona hii ni ile gava ya wanataka wananchi wafunge watu na kipindi sio ile diaper
ile napi
mtu anajiweza wanataka watu wafungizwe napi hii si uongo hii gava ina reason mtu anaweza afford diaper
au na reason ni givo like kila kitu ni wa dosi
kwa kikalkulator anaona hiyo piece ni 30 pop
utajiuliza mbona asifungwe napi mbona afungwe sababu kuna pe
kuna pe unajua noma ni David Ndii na squad yake Ndii ana hasira na watu
ana hasira
sijui ana hasira nini
mpaka na double dare dudes
ana double dare
mambo haya jo iko nene mtafanya nini
nimeona mpaka kuna mraye amemwambia one day utakuja kulipa ujamedu nini ametuma picha jo madogi madogi majerman shepherd
zake
zina sosi hapo nje sasa raia zinamwambia wewe unacheza ni hizi sino makarao kuja nazo wale kwa demonstration
alafu mwa
fundi anaonyesha raia niko na security
hata forget about unajua raia ya kawaida ikiangalia it don't easy dogi zimekula zimeshiba David Ndivipo gamekula ameshiba alafu sino hizi dogi chakula hizi dogi ukula waga sushaziona super vile ni expect yeah, so yeah, una tuongezea tu sisi watoto wetu wakose kula na wewe umbwa zako zinakula.
Alafu wako na ile hata si ndipo peke yake. Wote wako na ile vako ya usiniambie kitu. Naona ndika vako zao ni
utadu.
Bas. Zile za utafanya nini? Kama utaki kulipa ushuru, achana na.
Chana.
So unashindwa ndaachanaje na ushuru? Na ni sheria. Unajua kuna vitu wezi achana nazo. Sasa kama ni VAT ukienda kubai diaper nimeongezwa do utaachanaje utakozaje kulipa
kufunywa tu
wakati wamekuwa kitutolea za ovyo ulicheki kama ile ovyo. Ile Karen Nyamo jo Karen Nyamo alikuwa tunazusha jua kitu ituhusu haja kila kitu ituhusu
king size bed zikiongezwa bei hiyo inakuhusu nini
wagawana toa hizo za ovyo
sana ametoa za ovyo sana nicheki paka nini alikuwa amechukua pia flight hiyo commercial akakosa snacks jo alizusha akasema nini mnakosaje snacks
I think as like for security for security reasons Nyamo si ndio for security reasons alikuwa amekaa na Joho
akakanyima snacks jo
sambido anafakuwa rada Joho jo achekagi na
unajua Joho ana roho
kumbe alikuwa snack
unajua kile mademu waganaza ovyo unapata tu iko pale sambido iko pale anacheza cheza hivi hai kumbe Joho ame notice kuna mogithi ya Mombasa bana mogithi ya Mombasa jo inaitwa inaitwa Tara baba.
Anasema kwa nini snack inazusha hivi?
Inazusha kwa anachoma mbaya. Mbona anakuja kwa area yenu? last time nilimuona alikuwa hiyo area yenu ya ziwa
kidogo tunaja nikiduzile ma events zetu za mtaa ile tunako
nilimchukua hizo events
zake alikuwa na camp tulikuwa tunaongeaga
nyamo
yes yeye akaingia kwa ofisi siku hizi hata squad yake hata
hata
kujibu nyan reachable
kawaida yao
nachukua guitar
ndio mnafomu mumletea hapa pia Karen Nyamo
kila jaye nikimleta hapa ndamuza sasa umefika hapa juu ya Kanyamo gawa jani
lakini yeye ndio one of the people anachomea gawa ya Ruto mbaya anaichomea mbaya because unajua ni nominated so nominated tunajiuliza nominated tunafaa kwa at least ule mtu akona tabia poa bata kuchaguli si ati ule mtu mbaya
but yeye atachome hiyo majuzi nimecheki picha za mtu huyo Millicent Omanga alikuwa na graduate tulicheki hiyo
majuu ile
I think ilikuwa Brookhouse haikuwa majuu you guys is it maseko
you guys ni majuu
seko kama maina wa jege rapcha seko kama maina wa jege watu wa graduate
watu maliza
watu
maliza
watu move so but sasa unajua ilikuwa ni mtoi mother na kala kabuda kala kabuda jo wada kaje ukimwangalia vizuri unatusajai recover jo ulite kile photo ule na kile photo ya Omanga
ile tree planting
leo Omanga Omanga kiwa kwa hoteli
huko Telegram
gani
alikuwa kwa hoteli jo mother ni za arch jo ile ku arch back alikuwa mika tandika jo ameacha la rasa hapo tuliko kwa hewa jo
unasema kama ile nini ya St. Louis
jo yuko zile za I'm the Nairobi women representative yani ilikuwa hivyo angekam kuitisha vote aseme nikiingia kwa ofisi kila mwanamke ataiweka hivi tumekuwa yetu tunakupigia kura sisi wote
yes mama
county unaona jamaa ya kwanza niliona niko naona raia fulani ya bana usiye bwana anakuwa mnono sana nikomieni
kuinama
mimi. Ah, ni nama. Gani jamaa? Mbona
hizo kwa amu
jamaa?
Ili trend.
Nimeja kwa mtandao.
Ili trend. Alafu
ngemwa chach sana.
Alafu ilikuwa nini? Ilipata kama ametoka alienda kwa a tree planting whatever.
It was after.
Sonko anza kumtetea akimtandika jo. Sonko ashaona ah nani hakuwa hapo yeye alikuwa pale pengine akipanda miti.
Adua mana guonyo gima ili kusidua ni atigi Kiswahili.
Atigi lugha ya kimombo nyako.
Baby nikikuona nafurahia. Nataka kukupenda kama Gorma.